Izikhonike zokuqala isahluko 13 verse 1. UDavide welulekana nezinduna zezinkulungwane zamakhulu nabaholi bonke. Verse 2. UDavide wathi kulo lonke ibandla lakwaIsrayeli, uma kukuhle kini, uma kuvela kuJehova uNkulunkulu wethu, masihlakazeke sithumele kubafowethu abaselezweni lonke lakwaIsrayeli kanye nabapriesti namaLevi emizini yabo enamadlelo ukuba babuthane kithi. Verse 3. Sibuyisele kithi umphongolo kaNkulunkulu wethu ngokuba asiwufunanga ezinsukwini zikaSawule. Verse 4. Lonke ibandla lathi liyakwenze njalo ngokuba leyo nto yayilungile emehlweni abo bonke abantu. Verse 5. UDavide wayesebutha wonke u-Israyeli kusukela esiwolo laseGibhithe kuze kube sekuyene yamatu kususa umphongolo kaNkulunkulu eKiriyathi Jeharimi. Verse 6. UDavide wenyukela kanye naye wonke u-Israyeli eBhahala, okungukuthi iKiriyathi Jeharimi elalingelakwaJuda, ukukhuphula khona umphongolo kaNkulunkulu uJehova ohlezi phezu kwamakherubhi owawubizwa ngegama lakhe. Verse 7. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengqukumbane entsha bewukhipha endlini ka-Abinadaba o-Uza no-Ahiyo bashayela ingqukumbane. Verse 8. UDavide naye wonke u-Israyeli bathokoza ebusweni bukaNkulunkulu ngamandla wonke, ngamahubo nangamahabhu nangezingubhu nangezigubhu nangamasimbali nangamacilongo. Verse 9. Ekufikeni kwabo esibuyeni sikaGidoni, u-Uza welula isandla sakhe ukubamba umphongolo ngokuba izinkabi zashelela. Verse 10. Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Uza, wamshaya ngokuba welulela isandla emphongolweni, wafela khona lapho phambi kukaNkulunkulu. Verse 11. UDavide wadabuka ngokuba uJehova ehlasele u-Uza, wayibiza leyo ndawo ngokuthi yiPheresi Uza kuze kube namuhla. Verse 12. UDavide wamesaba uNkulunkulu ngalolo suku, wathi, ngiza kuletha kanjani umphongolo kaNkulunkulu kimi na? Verse 13. UDavide akawuyisanga umphongolo kuye emzini kaDavide, kepha wawubuyisela eceleni endlini ka-Obede Idomu umgiti. Verse 14. Umphongolo kaNkulunkulu wahlala nabendlu ka-Obede Idomu endlini yakhe izinyanga ezintathu. UJehova wayibusisa indlu ka-Obede Idomi nakho konke anakho.